Balule mbalule zilile mbali. Mbesa, mbesa, mbesa. King now chonde mbalule mbali.
Guru.
Nyamada Steve-O, Steve-O.
Listen. Let me be your life coach. Guru ni bright torch. I've seen things ngama mira muloji. Those you think siwa on are the watch. Still eko punzi la bossy. Yes of course, umoyo ni kosi. Anything that you wish to do, osa eso sharing until you launch it. Juvacheva nduwene, simuka mbisana. Bati watamba ma status. Ii ni tape ya mene. Instagram ma movie yako mudale. Liko dangerous, ma screenshot itu mene. Na ma share ni secasi ama jealousy. Zauna za secasi, out deliver. Nga weke thiki anga ina pregnant. Some clever, see famous scavengers. I never ask favors when I talk to strangers. Dependence, the form of disturbance. Watch me blonga black spiders in December. Yes, protect us. Ino ni legacy. Help my jobless homies. Upeza vakanzelo na mwe magaizo satu. Mvela nyansi mani li mdoti chiwe na magazi. Mfuitu na tie vofu. Social media tipanga mhofu. What you see doesn't exist. Brain you a poker wa ikamo bofu. Fake names, fake life, fake friends. For sexy vala glove. Do things quietly. Pukuta makrams ya keke kumbovu.
We no dinkale bansi digambi sane za umoi. Nilindibe barandipeni. Fodogo za vuto lako. Kala wa mkudu galo. Kamba masuka, koma linda maza pide ndibo zitinda dalamba. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Ndibo safunsa nadia pula mbali. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Mbale masuka. Zimasule, 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 zimasule. Kamba chakumti machichoke. Zimasule, zimasule. Kamba chakumti machichoke.
Never call your ex. Utiesa lilomba ma ex. So erosion ni munda wakale nga kulimise mu malex. Prepare yourself for opportunities. Ekabuelo sakamba zexi. Watch your spiritual life. Mu family ndiye mubadwila ma snakes. Empowerment ni skamu. Yuvale ko zanghala damu. Masuka talk to us. Chakolo wanzelu palinzelu na masamu. Guru ni life coach. Si wapa mulo mongali pubamu. Tonse tili na ma pressure. Facebook success is a sham. Pambili bambili wanghala angili. You are happily growing a family. Saying you are luckily doing it. Kawili bebe siwa end around. Ngabualili. Award ni atano na quality. I'm an unsung hero imu makiti. Visit my castle for clarity. Title ya guru mugemu ili valid you era. To compare me na new era. Kunid ya suge. Apabiti ni tenuka through snare. You change things by changing you. You drain your energy dating to. Your own ego can burden you. Icon are buying things you're selling to.
We no dinkale bansi digambi sane za umoe. Nilindibe barandipeni. Fodogo za vuto lako. Kada wa mkudu galo. Kamba masuka. Koma linda maza pide ndibo zitinda dalamba. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Ndibo safunsa nadia pula mbali. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Mbale masuka.
Zimasule, 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 zimasule. Kamba chakumti machichoke. Zimasule, zimasule, zimasule. Kamba chakumti machichoke.
Kimachi. KNB Records.